No one deserves to live a harsh life.
No one. Yeah.
Just have a good heart.
So,
it starts with you.
Check it.
Brownton sound it.
Kubat.
Yeah. Ulira omunaku bwakaba emyoyo gy'abalamu n'abafujegase mu kitambiro ky'emisambiranga nabibowe byempulira sikukaayana sikwesoja sikulangira wabula okulaaja natoyinza butakwata ku ttama ng'osanze mulekwa alabirira batoobe munaana ng'ate yeyo ow'omwenda kateere balya ku kwota ng'ate nako kukafuna swapu katunze ebira musombya otisibiri bambi ne buwanjaga ne bukonzi baabona ne bulazira nanga kizibu ofuna ayamba ku street baabugoba society yabuwanda nga busigaza omuntu omu katonda eyabutonda woo yaye bambi ne bukaba woowe woowe yaye bambi ne bukaba yaye enviiri ne zisenyuka bw'oziyisaamu omukono mazima ddala omusenyu gwe gukunkumuka amaaso gonna bambi gaamyuka ebigere ebyayatika enjaja zibwetimbye tebulina sabbuuni anaaba omukulu bw'alwala amuddirira yamyuka mu kunoonyawo eddagala lastborn n'abikka weetonnye we busula watonnya bonna ne butoba ebireesu byayo likakubo kwennyini kwe bwe kukuma awo emmeme entono akaaba omugabi n'abuwa awo ekiddirira akamwenyu ku ttama akagaati nabo ne bugaaya tokola ng'ensobi okubuuza w'abazadde gye ba alaga bujja kusigala bukaba woowe yaye bambi ne bukaba woowe woowe yaye bambi ne bukaba yaye ulira omunaku bwakaba kanyabo ke bafumiza akakyali kato okutulugunyizibwanga bba buli kiseera lwakomyewo n'ayomba bambi ne kakaaba ne katiiriisa amazigo okujula okugambala mu kiwanga ne kajjukira ewaka gye kaava bazadde baamala kufa ab'eŋŋanda ne bakafumbisa ku myaka emito gye kataayagala n'endolo embuto n'atikka kumukuma obutalekawo bbanga yadde ery'omwaka kyokka nga waliwo n'ayonka eno omulala bw'ayavula omukulu wa myaka ena n'abaana abali bana kyokka kuliko n'ayonka olunaku balya kimu bambi lwe kakomyo nga kamaze okuba olwengoye lwe kazinyika okufumba omuliro ne gukookya bambi ne nkakaaba ne kawanjaka nga kasigaza omuntu omu katonda eyakatonda bambi ne kakaaba street kids never oppress anyone never lay a harsh hand on somebody cause he or she has no guts to fight you back but always have a helping hand Ronnie Rains.